MatchingSafi.com.
Big name sound of Africa. Why my body leak? Wanna kasi leak? Wanna gazi bika? Me na wajibika. Why my body leak? Wanna kasi leak? Wanna gazi bika? Me na wajibika. Hata wanangu wanifungia bio, siwaoni kwenye show. Kama chaji betilo, vumbi na udongo, chozi na utoto, aso na usongo. Kasa kasa utoboe, kubika ugubue, mwandani wangu. Kutubaka kwenye ko, nakirio mama njo. Awazi na sakado, amini kama show. Nikubaka majogo. Wamebadilika, wanakasirika, wanagazibika, mina wajibika. Wamebadilika, wanakasirika, wanagazibika, mina wajibika.
Tashangata wana kumbea njaa, upendo utapugua ukiwa star. Majungu utapigiwa nyota iking'aa. Kuna wengine wanangu wali nikataa. Shida zilinifanya nijue mitaa. Kumbati mtu wa Mungu nalia na njaa. Je,
wamebadilika, wanakasirika, wanagazibika, mina wajibika. Wamebadilika, wanakasirika, wanagazibika, mina wajibika.
Mtu anamloga mtu, anamponyesha mtu, anamuua mtu kihutu. Kuna mapaka watu, kuna mafisi watu, manguruwe watu ni watu. Katabiliwa moto, katabiliwa pepo, katabiliwa kifo ni mtu. Joto za kutisha usiku, jini. Kwetu tunapari kila siku, na washamba waishi bifu. JJ, one for big fun.
Sipotezi kwa kufata mkumbo, madabiti tulipige mtungo. Madabiti liongeze mdundo, madocheza katika makiungo. Koja ni chakate mafumbo. Jiko, koko, ko,
komelea.
Ko, koko, ko, kwa ishima.
Ko, koko, ko, komelea. Ko, koko, ko, kwa ishima.
Ya kwa mama J, baby.
J,
manda beat again.
Apirika, apirika, apirika za mtu mwausi. J, J, kumbati J. I'm from a bishi klasiki. Dudu mabi, chapi chapi. I got respect a big boss, I define wenga. I got respect to manager Pacheco. Got respect to manager Asani. Got respect to manager Romankani. Got respect to manager Akumanda Babake na Mari. Got respect to manager Dunia. Nakubali sana wanangu ambambagu na kozi. Fome mfome kwa ishima. Nakubali sana karani Mokushi Zungu Kelo.
Wango makali kutoka kwa DachiMsafi.com.